Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamisare noga e jetti lewru me hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Jotti nonnoɗo kabaruji ɗo yo Oumar Waygalo no humjire kañum won to ɓoggi jamɗe to. On kumpitito wiide ɗum wonan kaldele kawral kanngal wadde to Alansiri to kasengal hollitawede ngal bottinama balɗe kurɗe kan hasindini e Allah ngal fuɗɗita hannde le lamorde Alansiri to. Hollitawede guɓe no dirti tode aza waɗɗe ana ton kañe guɓe goɗɗe kase no dirtede CPA tinninde kaldale kawral ngal le sappo e joyi lewru me ɗo bama ko ɗo du ede ton wakkati jono taɗiral heɓaka ley hen yalla laamu bamo ko ana yaaha e maggal na yaata ko hon jotoɓe kolliti wiide ley hen wakkati jono wala fuu ko ngal ɗo kaldal e kawral nafata ɓe mbidu foti laamu bamo ko yaaha. Hollitama wiyede keñe to tumbutoto ko foti yimɓele temeɗe jottam kañe jalti toon wiideɓe tawda e kaldal e kawral Alansiri ngal cinñinagal ɗo bama ko ɗo ley sappo e joyi lewru me handu wakkati jono ɓe gaɗi noddago fode guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe cinñina kaldal e kawral ngal ko yaawi. Kono ɗum wonen baale mballojo no yimɓele jongguitiɓɓe hollitawede ɓe mballi ɗum wonon yimɓele binta gungu gomɓe leyi laamu gundam o micciteɗen wiide wakkande baasi ɗi puɗɗitinno ɗum won le jonte jaɓɓinoɗe le saaha leydi meɗen ɗi yimɓele kewɓe jongguitigui to binta gungu to yarde le nokku noddirteɗo gundam ɓe kokkama toon ñandu sekiraɓe ɗum wonon kabaruji moƴƴi min jogui ni on ɗo hande ɓi bisimilla moɗon e heɗade. Caggal ko kaldal ngal ngal bortina balɗe kurɗe to Alansiri to ɓe kulliti wiide ɗum hani fuɗɗitinde hannden ɗum woni hon to Alansiri to hakkunde curoɓe hakkunde ɓiɓɓe mali ɓe kañe guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe kaldal e kawral ngal e ngal hani uddited toon kase ɓe kulliti wiide guɓe nodditirteɗe sema ɗe jeehi toon kañe guɓe goɗɗe kase nodditirɗe CPA cinñinɗe kaldal e kawral ngal kañe guɓe tuguiɗe bamako ɗe wakkati joni o faamu heɓaka li wiide le hen fe yalla laamu bamako ana yahana yaata bama barke sise
battu arannal hakkunde curoɓe walde dental leyɗe aduna e pelle murturo ɗe ana hanno joɗade hande neɗɗo goto e sima holliti wiide faada o batu yo suɓade toɓɓe ɗe batu o hani batede dow muɗum walde plateforme ɗum woni pelle gonduɗo e gouvernement o ɗe ɗe facciti fa laaɓi wiide faada batu o yo fiide dabareji fa malfe ɗe deeƴa e ley sahal to kañum e tabade sariyaji tongaɗi e ley talkuru kaldal e kawral ngal ndenno kamɓe keƴaɓe mabɓe ana hani yettoyade to Alansiri to e kikiɗaku o. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun tonguɗo talkuru kaldal e kawral ngal ɗo ko ɗo kanko o holliti wiide walde curoɓe dental leyde aduna ana anniyi sekude laawi mbawɗi laatade sababu fa sariyaji tongaɗi e ley talkuru kaldal e kawral ngal tabe ka fa hande bamako sellinayi tawede muɗum e jonde nde. Jonte ɗiɗi caggal ko talkuru kaldal e kawral ngal tongaɗo bamako ɗo hakkunde gouvernement o e yoga e pelle murtude ɗe fa hande rafindenagu ana woodi e ley sahal ngal saabi wattu fuu basiji ana kuɓɓa hakkunde armé Mali e pelle murtirɗe fa yettoyade yoga e pelle gonduɗe e gouvernement oɗɗe.
Ko honjotoɓe kolliti wiide ley hen ko wakkati joni o ko kaldal e kawral ngal anni fa utte kasen ko wala fuu ko ɗum nafata jama o yahan tan bonna e haajeji mumen ɓe kolliti wiide du bamako hara yaade hawritode e ley ngal ɗo kaldal e kawral kanko Ablaye Niango o yo laamiɗo nokku noddirteɗo sen koyeɗe ko Ousmane Dikko faccintinen du
se gonga haalete curo o ana hani siinde e dow ko darni ko darnino kaldal gongal wala kasen ka ko hanno wadde yo donnude ko hawra e dow muɗum ko yoɓande hello sappo e joyoɓo ngo gouvernement tongingo kañe eko sema yiɗi e gueɗu mum leyigaji leydi men fawarde e hakkillaji plateforme okka ɗum fuu kaadimi en wawɓe miijade darnoɓe ko kala hani hawrude e dow mum eɗen tanni koyɗe anden du yo wonkiji keddi e murtede fa hande e hakkilla am gouvernement hana hawrude e saabe jaaɓi signiniɗum
sakiraɓe oɗo mbawi nettirde miijoji moɗo e hella men bemal ane ngal min noddirta phase facebook ngo kolliti wiide ɗum wonono mobilaji yimɓele kayboɓe patrouji yimɓele ministre ɓe mobilaji mum e jaɓɓi bombore ɗum wonono le laamu tumbuto wakkati joni o ɓeɗo yimɓele ɓe gondi e ƴewoyde hono golleji mabɓe ɗiɗi gori le laamu tumbuto hollitaweede hono patrouji gonɗi le hen ɗi ka wala fuu ko keɓi ɗum en le hen kawno woɓɓe kanɓe gardade ɓe hollitaweede ɓen kañe gondi barmuɓe le hen ɓe barmuɓe fuuduyoɓe yimɓele hono Burkina Faso balɗe tati hono ko bonanɗo waɗno yimɓele ministre ɓe ɗo bamako ɗo hollitama wiyede fa hande wala fuu ko mata ley hen micciteɗe wiide wakkande bonanɗo waɗno fewde e mabɓe nde neɗɗo goto heddiki ley hen goɗɗo kasen du barmi ley hen ɓe mbiyaɓe gondi e gollidinde laamu Mali o fa ɓe paama ho yalla hoɗo waɗɗi ɗo kasaraji ɗum wonono yimɓele gomɓe to binta gungutoɓe hollitama wiyede wakkati joni o ɓe ballama toon balli guuji ɓe yimɓele yoɓe jongguitiɓe wakkande basiji ɗi puɗɗno ley jonte jaɓɓino nde ley saaha leydi meɗen ndi wiyama ko foti galleji temeɗiɗi kañum en balla toon ɓe furdoɓe wakkati joni o le nokku noddirteedo gundam o ngabbe oodo golle walde dum won noddirteende pam kanyu hokkindiri juude ha CIR e CICR wakkati jono kerto dum wonno kanko Hamma Aboubakarine maire nokku noddirteedo Binta Gungo ko Barke Cissé faccintine do hen
d'abord il y a le
pam fabrique men nyamuriji e kala ko men hasindini e le wattu joni o ko foti galleji temedere chapande jetti ndokka nyamuriji e ko nandi e mudun ko yaata e galleji temedere chapande jetti woni ko pam fabi galleji temedidi woni ko HCR fabi e galleji temedere tati chapande jetti jeddi woni ko CICR fabori nyamuriji kala e ko nandi e mudun denno e le wattu joni o berde amen ana suhi fasanne ilande men garno gundam de men chalminirama no haniri denno meden barkina kala yimbeele paabiibe men e leddi wattuuji tiduudi faasanne e yimbeele faamube wiide yimbe anaton kasindinbe e balligu so faaboobe yimbeele meden barkina ben faasanne denno meden belti e le majjun faasanne
kikiri kenyebe kolitiw to tumbuto ko baddoto yimbeele temede jetton kanye en jalti ton wiideebe tawda kaldal e kawral cinnaangal do bamako do le sappo e joli lewru mehndo be ngadi noddango feewde gobe nodditirto azawat de be mbiben cinnina kaldal e kawral ngal ko yaawi sabbi deja jeewi hono yimbeele gombe le saha leedi meedi ndi be tampisan nono jam e deejere waldira ton no tiagal mududu hollita wede be ndokki bataaki hono yimbeele laamibe to tumbutotobe kanko baba mulo yo horeji do wonen bale halana ne gonde to tumbutotode kede ko usman di ko faccintine do hen
ande ko cinnina sappo e joli lewru me 2015 yimbe laama tumbutu toñaabe torraabe bonnanaabe wambe le tiadele fu an kedde le tiido laaji di jaaral tiagal paddotodi du batane lobbe be mbi be calani ke faado buri haadi wala yi golleji bonnoji gondal hoddibe ngal mon fu habato fawarde e ko heba ko kan dum heddade bale hala nana e region Tumbutu ngadi noddango le berde labde fewde e gobe semade faade natta suudu baba patide neba sinyinde tawe siktagol gongol fudu wadali faaka hawra hen ko heba no gollire ko yaari
dentengal bale kuran ngaji ngal dum wonono ministre ko minido hono kibaru ha waluji kindi to Faransi to kanyum woni hore mudube kollitiwde gal musaddaji ko be kani wottude edo bale idum yafa e milioji temedidi euro le hendube kollitiwde be kani golludi dum ko yata e dubi sappo ngaroji di kanko do wono dirteedo Jean-Louis Bourlo le yonternde jato yide hore juleedi meden di o wi ko ni faana mabbe tan fa tay dum wonon leedi afrique de fan baye hebude kuran be kebira dum du hono ko yafiri tagal modu dum wonone altalatar jabbinon de kawrital jeegobal jowingal wiide famminde jama wona hakkeji bibbe adam en worili adnar Allah ndu dum fuddi do bamako do le ngal do kawrital du yama dum won sukabe jokolbe jangobe jande do wurebe be ngara wadu do hen imugol ngabbe wodo golle dum non walde Croix Rouge International kanyu hokkindiri e jungo e dum wonon suudu l'école janginodo jande do wurele leedi meden di kanko Valerie Bawo nana yo jodo kabaruji le walde CICR de kede ko Barke Cissé faccintine do hen
be un tel concours ngal da do ndiral ngal jogi nafa fa sanne e ngal waawi laataade sababu famminde jangobbe ande nyiibude e ley bangal saganaade sariyaaji neddaaku menen cuubi jangirde dow dowuje nay be jangobbe mudun nayon cuubete fa cuubo Sicily so andina ko paami hen burbe fu andinde ko nangi hakille e ley saganagol sariyaaji neddaaku ben laatoton keejaabe Mali e ley dadondiral Niger ngal be jangobbe keban anda ande janginoobe faamube faada sariyaaji neddaaku be keban ton janginoowo goto andinoo lugaji nyenyi sagana gol sariyaji neddaako
le technique de plaidoirie
tamani sijo tamani
sekiraabe jeweelo ni le réseau ngaji dibe koliti wiide to kitato wakkati jono deede didi antane jogi ton tiidalaji ndiyam deene no dirtene Moussa Bougou Kanye e Katigar le hendube koliti wiide dum wonone jama o be tampito sanne sabbi debbe ngalan diyan ceni dabbe biidu ya e jonte tadi nyaloma hande o e bisinaabe ciode bidoji 20 litres i ton sobe ciode bidoro furdo buudi 10 e 5 be kan sodde do laami be wono kibar ndiyam gombe tombe be koliti wiide on pompi goto gondo ton kanyum woni ko boni le hen to kutalato be kolitiku wiide ko foti temere joy dum won hono almami e le misideji chrétien en iwrile église ngaji ko yata sappo e jena kanyen gondi e famminede dum won to kutalato wakati jonobe pamminte dum won hono golleji mabbe kambe yimbe le chrétien be no golleji mabbe di ngori gol fammi gol gol hani wadde to balde tet to kutalato be bi tiagal mudul be gadan droit wuji fewtude e leedi ndi yalla jam e dejaran warta le Mali fu e mangal mudu bibbe Mali fu nara damal gotal ndettira damal gotal tiagal mudu e garanti minirem faado sigasodo be koliti wiide dum won ko foti bele teme dara kumini be wono kibaru haggitere laamu kanyen gonde hokkindirde to hakkilaji faabe jeyal hono jahole garol yafirta dum won leedel sedia wode le hendube kollitiwde pammina jama wono yirwer waddirte le bale hala nanede fa yotto yo haggitere laamu ngado do golle dum waldinde wana jeyal laamu noddirtede labo citoyenneté kanyen dum won hokkindirde juude walde civil secrétaire do katte nyalomo hande o faande kedde heda do nandirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi